كان وشوكت إلى ريش لكم
muhiimadda aan ka weynayay ujeedkan wali hayay inay la anqurgala xaaladda ciidamada dawladda koonfur galbeed ee tababarada aan ka dareeran ee deegaanadaas sidii tababarka la hanjiray fadhi qalab joogi shaqsiyad iyo wali imbaanayeen la ka dhameystiray fadhi ee ma ilaahay baa tiisay ciidamada tababarka wala hiri ee qalab shana wala dhameystiray insha Allah umay fajeena wali haddu ku jambo inay howlgala doonaan
ee mudane wasiir ciidankan tababarka la hanjiray isla taa ka filanyin amaanka tijeeglo
ama santa ee may aaminsanaa ciidamada la hanjiray tababarku ee New York filayeen ee xuduudaha degmada Tijeeglo biidina la yiri may rajaynayaan in aanu ku qaadato doorad
ee mudane wasiir mudooyinkii la dhaafay koonfur galbeed may haytayto ciidan badan hasaara si dhiniga dhismaha ciidanka marka way arkore dhiniga maamulka